zlouder.com.
OG, Imbuli's in the building. It's a mtutututu.
Rupanya kutunguluka.
Imbuli's in the building.
Ukusamba
de kantu umwa umepacharo ni mpia. Benita iba bakuba klinika norupia. Ma nika feni kwa da costa da patumbo. Kuchira ndesne anona coin in jimusha wa mpia. Perfume one shine, mutumba mudi fez zero. Na disada po fi kwenye pampia. Da pazene chopusha kwa da pona via. Vya maswagi no kuslea. Vitamba pefide kwa zakama na kufwala. Tawa bombe mwebadia. Mima riga sapike ndarama. Na ripuza na naba sapike mama. Madabadusha babata mbenga bafuma. Mepine fya kufwala bafwale fya kwa shima. Mayompa pada nebonga kupapa. Ishwe misango mwatimwe muka mupapa. Kafumbo kunona katampira papena pa. Nobo buna ngani mwe mwati mwe kukupa.
Ukusamba tekantu umwa umepacharo ni mpia. Benita iba bakuba klinika norupia. Ma nika feni kwa da costa da patumbo. Kuchira ndesle anona coin in jimusha wa mpia. Mama booty, I only care about my money. That's my most go kupanga money. Na makwaza na brandy ya liwa hati liko. Slay la patuma mule ufwewe. Anko kero obe kumusunga very clean. So you have to know. Slay queen ita ukwata. Slay guy ito aliswata. Mwali vele ilo kumisunga. Jitu mwapu shafelu mkumwa.
Ukusamba tekantu umwa umepacharo ni mpia. Brandy ita iba bakuba klinika norupia. Ma nika feni kwa da costa da patumbo. Kuchira nde slay anona coin in jimusha wampi.
Louder.com. Music.